Studio 80 Alhaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde talatar sappo e jena lewru fevrier jena yande soki der maison de la presse bamako jottino nodo kabaruji du yumor way gal konko noddete fili dambale wonto oggi jamde to. Le ko warta ko tin Allahji ko nayri bangal tajido kurangaji dile galluje mali de ina way ngottude na leedi Niger ndibe kollitidibe ngaram fabirade leedi mali ndi kanyo Burkina Faso kanyo fa yotto yo chad ko nayri bangal gazwal ngaji wattu jone yage poli politiki ngondile leedi medde ndi kollitidana bemba sanne no laamu hakkunde jow wori le ko warta ko be bimbe ngaram wadde do hen Imad Draji fa pewto o do laamu kawtan jotta ban jowi ngal do Imad Draji sukabe jokolbe no kanni sakiraade yurku yurku do fuddi bete hande le ngalure bamako de ngara famta de dum e journal ngal di wono sembe kabaruji dum en jogi non do kikidaande di bismillah modon e hadaade leedi Niger ndi wile ko warta ko waran faabaade leedi Mali ndi kanye Burkina Faso fa yotto yo e leedi Chad ndi ko nayri bangal gazwal ngaji non be kollitir wiide di do kabaruji be ndokki dum wakande be gaddo batu ministre ngabbe de Ousmane Niali Boudi
ngal dewral seninama hakkunde Niger Mali e Burkina Faso kanye e leydi Chad le nde windande Niger ana anni faabirade gazwal de leydi tati kanye e Togo le windande be kollitidu hono be kani wadrende e golleji fa yottade projet mobbe noddir Desert to Power le ngal kawrutal ministre en kuminide kurangaji de leyde kolliti anniyaji mubben do kabaru kuran fa yottade golleji mabbe de be kani gollidinde e leydi Togo kanye e Chad ko fawi do projet mabbe kuminido kuran hakkunde leydi gollefol kawdital nyamengal kolliti hono hani gollirinde Mali Burkina Niger Chad fayade Togo mecintinde wide le lewru décembre yabendu ministre commune de Kura madame Bintou Camara yeyno Niger do fuddugol ittugol petrol le leydi Niger ko be anni yaltininde ko petrol mo be kan ittude ana wara bargoji ko yata ujinaji noga yade ujinaji temdere e noga le nyaloma hollitinde wide le bi kewdi joni Mali ana jogi tidalla bangal kura ko wi honjotobe ana wada kutteji do kebal Lady Mendy.
Ko heewi Mali koɓe kay fu kolitiran belti e sanne ko ngal ɗo kaldal e kawral hulita wiyede waɗama hakkunde ɗo leyɗel ɗiɗi ɓe mbiidu ɗum tampinan ɗum sultinan leydi ndi tamperde woni e muɗum ñalawma hannde o keɗɗen ɗoɗe neɗɗo goto ko sifiido hen
joni min ka ko en jiyami hen eko pammi tan honono décision ministre énergie Niger wiide faaboto Mali voilà honono kabaru ndiyam fa wiita tiiɗallaji majjum ɗo kabaru énergie o miɗe miila seto tabide ga fu inchallahu eɗum hani ɗoytude sanne 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 tiiɗallaji ko e leydi ndi anni ɗo kabaru taƴugol courantngaji ɗi par ce que ko hollita ko sembe majjum fuu ɗo kabaru ndiyam ɗan tan noon ɗum wondi haalaji ɗi fuu ɗon ton dogoto so min keeɓi balluno warde ɗon ka fuu ena moƴƴikota inchallahu e ɗoytan sanne 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 tiiɗallaji ɗi
ɗiɗo kabaruji fan mba heɓe dow bmm ande to do page facebook e compte twitter studio tamani yoga e pelle politique gonɗile leydi ndi kollitiɗe le ko warta ko garan wadde dow hen Imad Draji saabi de wattu joni ɓe mbino leydi ndi worino ɗum yembiɓe sanne laamu hakkunde e jooduɓe ɓe mbi wonda e rewde konggi muɗum ɓe gaɗan Imad Draji yalla wotti jan gaɗelle oɗon nokku keɓɓemo kanko noddirte Alassane Abba yo goto e gonɗile fedde nde ɓe noddirta jiguiya kura nde komo sifi dow hen
duuɓi tati enele ollam hakkundirejo duuɓi tati hunde fullonki biltade fe haala wotiŋaji no haala mum haaltake en saabi so ɗi wotiŋaji waɗama ɗum ana natto saabi yaltinde ollam hakkundirejo heɓen laamu potal mo ɓiɗɗe leydi Mali fuu heɓata kollude haqqille mum le muɗum ana natto saabi jaati so ɗi wotiŋaji waɗama ene wawi joɗat jantude baale hewde yalla leydi en ana yirimina ɓiɓɓe leydi Mali fuu natto goto dokkodira juuɗe gadɗu e tawede fuu mi yii caggan duuɓi tati ollam hakkundirejo ana lonki kollitude jaati charti mo timota muɗum yalla golleji woteji fuɗɗo mi anna fof mi haalta kasinde leydi ndin saabu hunde fof ko haala laamu ana haaji muɗum wala hen yogana hanna amen wi wotiŋaji haala wawa haalede tawa leydi ana leydi ne lafi deƴere
kawtal jettoɓol ko nayri bangal Imad Draji sukaɓe jokolɓe no kani haɓirde yurku yurku ɗum fuɗɗi bete hande le ngallure bamako nde sisili moɓe cuuɓi hitande hikka nde ɓe mbi duuɓi noga ko fedde nations unis nde wonde wadde Imad Draji haɓude yurku yurku kamɓe du faɓe ƴewto yalano ɓe kani wattirde len koyɗe mabɓe faɓe cakkiro ɗiɗo golleji bonɗile leydi meɗen ndi fa keɓen famtare keɗɗen Ousmane Niali Boule sita sidibe
darde sukaɓe jokkolɓe ana mawni sanne dow haɓugol e yurko yurkoji ko wana Imad Draji wadde hollitongoji sesliji kewɗi haalaji mumen kalete do hokkude himɓe hakkillaji lobbi Mariam Sanogo woni hoorejo fedde noddirtede communauté des pratiques en matière de lutte contre la corruption
hayyaɓen koyɗe muɗan han wattede le golleji ko nayri bangal haɓde yurko yurkako saabu ɗum wadde titla mawɗo le leydi men hannden homo fuu ana joɗidiri faaɓe jogaɗo ana miili wujude leydi nen heɓa ko ñamata ɗu naati saabe hannde wadde bonnal laaji le nes yeeso meɗen nde keɓal meɗen footi kabaruji sariyaji meɗen fo wasi batede saabe yurkuyuru kako
gikke mawɗo ana wodi dow haɓgol e yurkuyurkuji e wujjugol jawdi suudu baaba fay e tawede ko heddi waɗede ana heewi no holliti wiide ministre kominiɗo ƴewtugol leydi meɗen ndi kominiɗo hakkunde gollirɗe Ibrahim Ikasa Maiga
hoorejo walle okley hollitile watta ƴaɓɓiɗo ko heewi ha yeɓa leydi Mali haqqille muɗo ana feyti e wadde yurkuyuru kako min nani o kabaru mettama sanne miɗe salmina yimɓe fiɓe o dabiri misali jaati yimɓe golliroɓe sariyaji so waɗi immadiraji hannen ko jokkata goodi amen jaati
hottinde wiide ɗi golleji gatte dow ley nde yontere fo ley e région ngaji kaayi Kulikoro Sigaso Sigu Motti e Gawo
wattu joni o leydi Kodowar ndi koɓe cakki ɗum woni banana maɓɓe fa yetto yo loku maɓɓe o nadde ley leydi meɗen ndi ko wattu joni o hono kanko gonɗo ley fedde nde noddirta DGCC nde noddirta Abdel Kader Diara wonko mo sifi dow hen keɗɗen dow hen
la suspension
darnugol adugol kulle ɗe yimɓe hasindini muɗum yogaji yaade sella sariya le leydi amen ndi ana jaɓani ɗum iɗum wawi waɗede so tawi taykamale leydi won kulle ɗe yimɓe hasindini muɗum puɗɗuɗi ñakude laami ɓeɓɓe ana wawi ɓande anniya darude adugol ɗeɗo kulle so noɓa ɗum sella ɗum yo fa wawde daranade guure camandel leydi waɗirte oɗo anniya ka so ɓamama wajibitina ɗum haltene fedde OMC kumaniɗo jaguji ɗe adnar allah ndu iɗum yamira waɗede ka fa lebbi
jeegomautorisé
sijo tamani yo projet fondation hirondel ɗo mali ɗo mo faaba muɗum ittira ley leyɗe gouvernement suède danemark suisse royaume uni kañum union européenne et coopération espagnole
yewtere meɗen noddirte hen zoom sir ndi fa keɓen dow hen famde keɗɗen sita sidi ɓe
yoga ana miila watte fo kañ e woni e gonga ɓene mate nokkuji hewde sa yiile guereŋaji hewde ma golliraji hewde fottal sagoroji e cuule ko nandana muɗum a hawranto e yimɓe yogaɓe a miiloɓe kañ andi kulle adna fo fa mabɓe ana mawni ɓuuri homo fo fey goto wawa yeddude koɓe wi le cuule kol jeyata yiyam misali hono sukat debbo ma hayejo goto o daɗe fe goto le cuule kolli te fo so gedde fuɗɗama kanko wonko milta one e gonga watte fo hunde fo ko haali goɗɗo wawa yeddude ɗum le guereŋaji ndu hono mum ana mate toon yoga e mabɓe jaati so geddi satti miila jaati pure ema saba yeddi ko kañ e haali watte fo so geddi waɗama ɓene miila kamɓe woni e gonga fes ɓe andi moɓe kalda e muɗum ana jogui gonga gaɓe jamintaɗo abada gaɓe yimɓe ana hani famde wi goto tan haala hunko muɗum wawa natade gonga watte fo neɗɗo fo tawirat hono ɗi haqqileji ana metti wondede sanne
wattu joni en kalono kabaru jiyaɗo le tiktok moɓe kolliti wiide reɓerngaɓe darni kar ngaji leydi Mali kañi e leydi Burkina Faso leydi Mali kañi e leydi Niger kerol muɗum to hono kabaru o wori sita sidi ɓe
dow gole hello tiktok de bem andeɗen a yi an jama ko heewi an jippi ƴuyde mobile ndu ɗatol ɓe yimɓe dawoɓe ana wonde wadda yaaha fiito banggue ñel mobile yoga ana wonde jippude dolle mumen ana winna dow gol hello ana tiiɗi hannden hakkunde leydi malika e leydi niger yimɓe lonɓe hiite ɓen nangge kirol hakkunde ɗe leyɗe ɗiɗi ga cagan lugalngoji amen waɗaɗi mi yii wi o kabar hollitaɗo wona joni waɗi cagan ɗi lugalngoji mi mati o vidéo hollamde bem andene kiile heewde hone misal hitan 2019 ɗum hollitamde bem ande mobile ana jippina jamaren le kirol leydi niger saweɓe yoɓe taxi ko laamu on yamiri ɗum ko hollita toccude aradio jogaji leydi meɓɓe caggal muɗum dow leytan 2022 o kabar goto hollitama dow beme andeɗen leydi niger fa hannden le lugalngoji amen a yiyan jamaren ko heewmumen ana ɓama photoji ga ɓerde men ana taƴi le photo hollitade fe gotel muɗum a yiyata toon neɗɗo ɓorno kaddule laamu le on nokku to jamare jippina caggal muɗum ndu hollitude o kabar to beme andeɗen ana nasi deswal leydi niger kay leydi guine ga wona deswal leydi mali
wattu joni en jaran ko nayri bangal birki sembe celɗe garan haalde hono ko kaf wiya jukki leydi mali kañe fa yetto leydi kodowar e leydi sénégal ley jukkaɓe dow fiyoɓe an ley hen kanko noddirteɗo keprin jatta kañe fa yetto amari traware mo jaga boule mali ɗe o kabaru mumin dokkuno oɗo bete hannde n wakkere nde min gaɗno dow hen lugay ɗi nde min tawi oɗo kabaru yomo wona gonga ko wiya tirage au sort ɗum woni kan éliminatoire coupe d'afrique hitande 2025 to maroc to wattu joni ko woni dewaɗe toon immadaraji ɗum non kan o no tirage hani waɗede hakkude leyɗele kamɓe fiide arande ɗum woni leyɗele jetti dasotoɗe fo caggal ɗe ko tirage muɗum hani wadde le noga e lewru février ndu nokku noddirteɗo kerle leydi égypte ndi sakiraɓe ɗo katten kikiɗande dow kabaruji ɗi fandi e fe nokku o nandirɗono ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana wodi wassalamu yewtere meɗen nde garan haalde hono kabaru ko nayiri bangal no leydi meɗen ndi wori ɗon koɓe noddata divise kañum fa yetto koɓe noddata en peuple en biti une fois ɗum won leydi ndi en fou en goto en fou en immaɗe goto en fuudu yo anni e goto fa keɓen oɗo kabaru wori gaare keɗe ko min e sita sidi ɓe min pewni on dow hen. Baki leydi Mali ndi ana yoyi dow kulle joyyi immaɗe leydi ndi dow woni yimɓe fou yo gotun immaɗe goote kañe fana goto. Kanko journaliste mbindowo dewte noddete dewde tekete o wi dow majjum Tariki Mali Diati yowi
la devise du Mali.
Devise leydi Mali un peuple un but une fois ɗum wonko ɗo faccitintali tarkiji meɗen saabi ɗum hollita tarkiji meɗen giddi aran kañ e ñalaɗe warande ɗum ana hollita en fo en ɓiɓɓe leydi wotiri en fo ɓiɓɓe galle goote en fo haqqille goote e ɓerna wotere ɗum ana hollitita ɓiɓɓe leydi Mali fo ana han dokkodirde juuɗe nato gotun en wawa heɓde hunde fof ko tewten so walani tan en dokkodirɓe juuɗe enen laaɓodiri ɓerta ɗum
fa kooloɗen kohe meɗen ɗum waɗi soko nayiri bangal birki ana jangguine le cuuɗi jangguinirɗi suudu école ɗuɓe noddirta Mamadou Diarra kanko juɓɓino golleji gonɗo to noddirta Abdoulaye Doumbia o wimo welti sanne ko yimɓele ɓe gondi e jangguinede no kabaru leydi Mali ndi worri o wi ɗiɗo jandeji ko yowi doɓɓingu leydi han kako lobbo dow sukaɓe jangguinte ɗum.
Mi weltama sanne mene Diati mi warami fiya dabiriji yala ɗo ana faame to yimɓe ko heewi le cuuɗi lekkole tomi jangguinta ɗum mene jangguina ɗum Diati le cuuɗi lekkole ɗin ɓamde suudu arandereru fatade cuuɗi sappo e ɗiɗi le cuuɗi hakkudire ɗin hono fondamental le libre tati fo mene jangguinaɗo sukaɓe lekkole ɓen le leso ko noddirta e siema
régulièrement
le kedde leydi ndi ko heewi yimɓele ɓe fo mbiyana belti e anniyaji ɗi laamowo wondi e wadde ñalawma hannden o misal kanko noddirteɗo Victorien Dembélé o goto e gollole kap Tumiña.
La valorisation
andre kulleji ko leedi joodi do mudum ana moƴƴi sanne ana nato saabe bibbe leedi lobbe hebe jinginobe leedi ni sanne watti fu arano woni yimbe ko noddirte pionier bengo jangada no watti fu ñalman hande du ana wondi e majjude sedan woni ko noddirte devise ana jogi daroga mangal le leedi saabe kanyum hollita ngari leedi kay honanen han
moddi leedi valoriser et bâtir la nation
to sigasoto hakkilaji jamaare de ana fecci suko e modo gondo ton fu holliti wiide odo hakkilantaku no gotuma ko leydi Mali ndi worri idmo yowi dow no jamare nde fou hani worrude ka woɓɓe an ton andana ko noddirte devise no worri le leydi Mali ndi ɗum woni en fou en gotun e immaɗe goote e fana goto
ko noddir un peuple un but une fois on dien e deƴere tan faccitinta min ko anda Diati koɗo faccitinta ɓurni mene waɗɓe ko noddirte pionier mbeɗa andi nafa o devise leydi Mali saabi ɗum hollitata ɓiɓɓe leydi Mali fo gotun noon neɗɗo sara fo wala so en kawri naɗe en gotun ɗon heɓeten semme en fo han happude gollel ndu miɗe salmina hoorejo leydi ndi ceegano ɓami o dabiri yala ɗi kulleji ana heeɓa ante to jamar ko heewi muɗum le leydi ndi
très salutaire
hono hani waɗede so yimɓele ɓe anda no kabaru leydi ndi worri kanko journaliste dewta tegete o jaabi ko ngolɗo landol o haali ɗe tikanɗi nangguede
il faut passer à travers l'éducation
ina hani jangguine le cuuɗi lekkole ɗin so ɗum jangguine cuuɗi lekkole ɗi ndu ɗuna hani jangguinede e ɗenɗe kalde leydi meɗen ko heewi ɓuuri heɓde faamu hen neɗɗo wawa hollitunde kabaruji leydi muɗum faame e ɗengal janan ɗum saabi hannde so miɗa wawi haalde Diati mi immadiraji mawɗi a han waɗede leydi foof e maggal muɗum yalla jamare famitinede ɗi kulleji ko jogui nafa sanne sa ƴeewi Diati yimɓe heewɓe an halfina golleji hannde nde leydi ndin gaaɓe anna ɗi kulleji ɗum saabi hannde soko heemen ana tampi
miccitinen jamare nde so wiyama finde no leydi ndi worri ɗum woni desewal leydi Mali ngal kañe koɓe noddirta devise fa yetto yonde leydi Mali e kuɗɗe memeteɗe so tawi Mali an andire ɗum fuu yontere heƴanade ɓingu leydi hankako lobbo ɗum jangguinte jamare nde aljumare noga e tati lewru février ndu hitande 2024.